Sempala lyali n'omululu kanakatudde kalina amagezi Sempala nakalaga ebinusu kanaka ne kasontera ebinusu Sempala waleti yakalira kanaka kalina ebiruka laba te bwakalaga omululu twamugamba Sempala kate Sempala natuvuma obusiru emyezi wayita omukaaga Sempala natandika amaziga wayita mbale yakola ddeedi twamuzika sisi tole Uganda wange kadonya
Hey!